DJRemix.com.
King, you're the king of beats.
I'm kama pema Nanza waza mitakula nini Moyo wachuma Yola wama kwangu kitu gani Nisha suwa kusemwa Ayo matusi nishoga jamani Santa ugupa nini Kenye mirishwa zisi busani Kucha, kucha, kucha Nauza hela nyende bucha Chachachisha, chachachisha Umekucha, kucha, kucha Akili yangu iku kumakuta Chachachisha, chachachisha
Balinga kate mimi kwenelea bana penda balibambe Ama kusamba tusambe
Mimi shia imbaka mutu makuta Semaga semaga we pena pena nyote zime na ijanga we Pena kesha haba lale jua kunyangusha we Bana sabu kama mungu no anabaraka we Tango panini Kenye mirishwa zisi busani
Kucha, kucha, kucha Nauza hela nyende bucha Chachachisha, chachachisha Umekucha, kucha, kucha Akili yangu iku kumakuta Chachachisha, chachachisha
Call.